Ish, mamma. Un palalengo mangiacabama. Ngicabanga lo sukulukhulu engizokwenzela lona. Lalengo emhlophe engizokuqukisa yona. Mamela.
Excel yangichaza yazi ungiphendula iChina mengabuka fast. Ukwino strike, ukwino blind, ukwino nice, ukwino right, okay alright. Bakisha umthwalo siveleke sambe fast. Bakisha umthwalo ngiveleke ngithatha ngiyokubeka eDubai. Elami igama kusakudulazi mangibiza ngolava. Sidinga u-entertain elami uthando nolakho luright. Ngiyakhumbula sake primary ungifundisa ingqathu. Uthi mangazizwa kahle ngidlala intamba ngizoba right, okay alright. I'm on my way to them. Ngizofika ngihamba ngalefura nabo malume. Yeah. Angazokhokha amalobolo nalavena babucele kwele bhuwa inkomo. My baby baby, engani ngithanda wena kuphela. Uyangichaza mase umoyizela baby uncuma kuphela. Kona mase uhleke ushiye u-easy smile kuphela. Kube byanikelo bakho ngabe kade ngabukhokhela. I will speak the truth, ngawe ngiyasangana. Umqondo uyaphambana every time masibonana. I will speak the truth, ngawe ngiyasangana. Umqondo uyaphambana every time masibonana.
Ngiyobona bakini umshado kuyobe kuyugodini. Kube mhlophe uzoyithola phi na? Uzoyithola elokishini. Ngifuna ukuyobona bakini umshado kuyobe kuyugodini. Kube mhlophe uzoyithola phi na? Uzoyithola elokishini.
Mamelwe dale wami inhloso zami kayifeza ngawe. Okay, look into the dress that I bought is for you. My man, mdene wamuzo wamukeza uthelenge inyongo. Ufuna lomdene kukinsizwa. Ingube mhlobo uzoyithola elokishini, elokishini, elokishini.
Kowami umshado kuzobe sikukotini. Sokuyela ekhanda kufike phansi sihlele uwhite. Aw, angifuni luthi ezongididisa ngisho ubasa ngidinga isipana. Angifuni luthi ezongididisa ngisho mama ngidinga ikhaya.
Angithi ubani owayazi, angithi ubani owayazi. Seyincane nengane aniboni yekele. Seyincane
bona bakini umshado kuyobe kudliwa ugodini. Kube mhlophe uzoyithola phi na? Uzoyithola elokishini.